hitmusic.com. Do you remember? Kaja, inama matikoni chatu binalobe.
Josh Brown.
Do you remember? Paja, when Sony lembe la maletas. Do you remember? Tunahamba mushi. Usebenza pamusi kukamisa na mushi. Kikundi chatu chenzi swide. Hapa manje na lakwa bande. Ufono nisi ya nilila baby. Why not me? Why not me? Why not me? The one that you can die with. Why not me? Why not me? Why not me? Oh, the wine can be your wife. Twalelala ninsala babiri. Ukulala pampasa babiri. Damwa kwete ni nchitolelo mwakwate nchito mwanda wa mwansha. Amakana yambwa. Shibene fya kuchita inepano. Amane baba nseka. Omo walila numo wachela. Nakumbuka tacha madezi. Amama wanga benzo ni muza baby. Bila chikoni ni the best thing. Pamanje I don't know what to do. Mamuna wanga na papata. Bila uniuze vazona. Kumbuka kwa mene tuwa chokela. Abantu venzo kamba. Bali ise. Why not me? Why not me? Why not me? The one that you can die with. Why not me? Why not me? Why not me? Why you can be your wife?
Why not in shamishile lindu toale chula? Why not in shahilile na wakwete chusha? After kutulu kusha pa momwasha shua. Twa tulile pa mo from zero to hero. Snoti hizo kusha single mother wa shimwana. Go kasungava na mwashila wa shimwana. Sendo cha fineti nani winga ntula ko. I cry every day mulungu ushe mulikuti. Gama promises mwale mpela ya ya ku. Go usuma mwale tasha ushe waya ku. Kanalishi venga shakwete kofe na babana. Mayona tata wakusunga nevo kale waya.
Check, I take, ayo stay dealer. Ayo still so sick. Flesh tumbo. MC Distona. Ayo ayo drug capital. Mr. Justin.
Anxious the promoter. Mr. Jackson.
Downloaded from westheatmusic.com.
Untapped Media. See you. Ayo no. Chipruko super top.